Jamaa shida na mindo ule wasana kijana kapotea kalelewa na mita usoni tia drop na kulia ndo kutop lini nita stop toka chini hadi top kwani street ndio mama street ndio baba street mikulala kuamka maulana yarabuka mbona kuteseka na kutupa wekora mi mapipa siku moja kutwa yes nitapata na mi sitasafa
yes nitapata na mi sitasafa
maisha yangu yote nimechoka kuishi kwenye street.
Get on soul broken hearts. Life in hardship, no software to learn the hard way. Mafumbo tukumbulia kwa mafimbo. Explanation, head of diagram. Matungeweza pay attention. Experience was the best teacher. Hug no tag, no slogan. Ukiluwa na more bet on the victim. Justice inakuwa determined. Pesta gesuti signia. Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Sani wake watu down sisi katulea. Warm hands, cold shoulder. Still home, sweet home. Go the father, Kenya the mother. Choko shika wasane. Tumeze action or to speak rather than what. Ni question. I see rhetoric. Future ni bright from seat to spotlight. Nikona sauti kwa soul. Tuwete Amos ni Josh to full fit kwa street. Kuspeed kila mnerea sitoe mimba. Na kila mtoia pewe rajizake.
What is the dude who speak a zero in public? 2-5.